Sabamu what is that sing? I enze wembarabara. Mama fuck what is that sing? Mama, let me take what is that sing? Mama, let me take what is that sing? Kubane waku vesimu avera sabari zat sing. I enze wembarabara. Mama fuck what is that sing? Waliang, obate waliang. Waliang, obate waliang. Obate waliang, tulete that is that sing. Tulete that is that sing. Obate waliang, fetu agala that is that sing. Kandi kumutwe na yebi gambo biyako biyansikiri zoka omutwe Nenkare ngeleri bumba bumba Mujimane kuku wanka kute na mafumba bumba Katute ne wakengo yenka susemule futi Ovulega uwigi wada wange mudulafti Oke na liyaka tisige na kwega na manyanga sada mpozi na koma kukwe komba Karangara kakarara onde sada karangara kakarara Sana na yuzeta sana yuzeta 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 wigenda kuntama Waliang obate waliang Waliang obate waliang Sokulia na yate mune meteko kubanga na mwabogele chitufu mwalia Mfenda vye tulia vichusa mundo oza ya fa Wamuvali anko kabala kajiwa mkukulu Era vye tulia vichusa mundo oza ya fe Walalaba fubu kaba wasataba kuikulu Ude wechilo ugena fe kutuku vya kuwango kwa nanomu katengalinga mumerika Ude wechilo ugena fe kutuku vya kuwango kwa nanaka wala kalinga na kanka kanka Woka twala ne wako kunira wao ne kaka Walia, obate walia Waliang, obate waliang, obate walia, tulete that is that sing. Tulete that is that sing. Obate walia, fetu agala that is that sing.
Fetu agala that is that sing.
Namwe bakadama, wetu lisive siga, mukwana bababa, namwe mutu we is that sing. Mwabato lianga, kokale jango nkuboru, yina ewo woma niwa, ya geno tu we is that sing. Mabana bayero mwe muno ne is that sing. Kubanga bana babo biboyi tebalia, Mjaja ichuri kwetono na lizat siku Wange vya kutuka ko ichuri Avieta gena nono na lizat siku Wange vya kutuka ko minasaba lizat siku Mchala windeba telono na lizat siku Windeba wa lizat siku Batapukaru wa lizat siku Tata chimbo wanasiga za lizat siku Lavansaba lizat siku Mufire muka taksiku.